big boss.
Guru!
I did you crazy for this one.
Guru National.
Drum House Media.
Easy week a protocol. Watu mapati ni protocol. Haso Bali ni protocol. Kylie Cash Baba Kasi ni protocol. Protocol. Watu mapati ni protocol. Ilionse hudu na ma protocol. Lekati ya longo lole ma protocol. Ibibizibika protocol. Iseti bazolo mpula ili tototo. Kufika peni lili you need to be tototo. Full stop unafaka do do do. Easy week a protocol. Girls know I love curves like proconso. Wanyama tabani kwa dilanga proposal. Guru can trade kings with no sopo. Easy week a protocol. Is any no silver spoon or lofo loco. Flow spicy like food from Morocco. That's why voko yani panga boloko. Easy week a protocol. Watu mapati ni protocol. Haso Bali ni protocol. Kylie Cash Baba Kasi ni protocol.
Zero K for just protocol. Go straight into it.
Kwatu mapati ni protocol. Ilionse hudu na ma protocol. Lekati ya longo lole ma protocol.
Kwatu watu wose baziba protocol. Weda ni kapusu suche olo poroko. Afuni koziba la mulo ya papuroko. Wataminizi we langala pankoloko. Ni death 40 zona mtu wandi. LG code lekana jumbo idideko. Just because Oza kumbwa gero ya muzako. Olo inkale buwanji natako. Na shipwe shipwe lifunde. Efile ngide na bakirwa baba mkunge. Na baba ula bavile vile mutende. Walafa ula puroto kwe mutende.
Easy week a protocol. Watu mapati ni protocol. Haso Bali ni protocol. Kylie Cash Baba Kasi ni protocol. Protocol. Watu mapati ni protocol. Ilionse hudu na ma protocol. Lekati ya longo lole ma protocol. Amekila kumbukila manda osa zikumbila. Leko nisa kila peza wewo na pamira. Watu timalila muntu before amwalila. Tikurobo siku kseni nukuposha timwalila. Na wapiti lila ngamhofu mugogo bro. Iindie clean win mwana no more draw. If you can't stand us Bali go sit. Kuno city chayatora red gossip. Ulimu wrong territory mune so sella. Buga na guru kumweswe ma show sella. Ish, I got hoes kwati salt sella. My money moves quick like a short fella. Easy week a protocol. Watu mapati ni protocol. Haso Bali ni protocol. Kylie Cash Baba Kasi ni protocol. Protocol. Watu mapati ni protocol. Ilionse hudu na ma protocol. Lekati ya longo lole ma protocol.
MB's generation.
Protocol pa kona.
DJ.
Protocol pa street.
Zengaman.
Protocol mubine. Yeah. Easy week a protocol. Pali yesu wa mababa ikashonongo. We still medal on kijue kushonongo. DJ Mzenga managacha. Guru Nationale.
Zenwap.com.